Hey, we a girl. Dance all come and naga we a girl. Introducing one and yamal. Everybody come to the dance hall.
Studio
kwa nuku sabu mpaka fumi tu. Umwana mwagala nyo wate mutu. Uwa 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 uwa. Moko mugamba bambi tova uwa uwa. Umu video kukuna ngumu falisu. Umu kwa nutukula nyamasu. Ante mwagala nko mkwana kula bigasa. Njagala mkwana kutumipasa.
Sweet I'm lonely.
Zimpako.
I need some love.
Zimpako mkwano go.
Baby I'm lonely. I need some love.
Don't turn a love.
Sweet indiruni.
Zimpako.
Mkwano niruni liate.
Mkwano go.
Zeniruni.
Zimpako.
Your love, that's why I follow. The way you move your body, your season seko. Na vile unava musono kumusono. Na kama tumelala, you go down low. Nika majesty low, mini jua kali. Baby sina mali, wale wako nazo. Mapenzi hawajue, josi songe mbali. Okikorota the way you turn it around. It's so magical. Ija kutwaro mukatu mama mama daddy. Waku hempako.
Sweet I'm lonely.
Zempako.
I need some love.
Zempako mukwano go.
Baby I'm lonely. I need some love.
Don't turn a love.
Sweet indiruni.
Zempako.
Mkwano niruni liate.
Mkwano go.
Zeniruni.
Zempako.
Mkwano niruni liate.
Mkwano go. Mkwano
kusabu mpaka fumitu. Umwana mwagala nyo wate mutu. Uwa 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 uwa. Kumugamba bambi tova wawo. Umu video kukuna ngumu falisu. Umu kwa nutukula nyamasu. Ante mwagala nko mkwana kula bigasa. Njagala mkwana kutungkasa. Paka masimu sana zono kwempasa. Kuya mwache saka nsenene na masaka. Tengu kwa gelo kunje chene kakasa kwe. Ono kekaljaka sana kumacha.
Sweet I'm lonely.
Zimpako.
I need some love.
Zimpako mkwano go.
Baby I'm lonely. I need some love.
Don't turn a love.
Sweet indiruni.
Zimpako.